betenga ngomuntu ngoba nginamali aya shala bemnyunda betenga ngomuntu ngoba nginalutho aya shala bemnyunda betenga ngomuntu beti yodlalina beti yodlali ntombe yoqhuma kwanjana beti yodlalina beti yodlali ntombe ngaqhuma kwanjana beti ngelobolangana beti ngelobolangana mayi ngaqhuma kwanjana bayakhuluma abantu bathi yodlali ntombe ngaqhuma kwanjana bayakhuluma abantu bathi yodlali ntombe yoqhuma kwanjana bayakhuluma abantu
I'm not afraid of the dark.